sesibuyile esikoleni.
Hayi sishisa na bayi namhlanje esikoleni.
Hayi bashishi basidedela namhlanje.
Hayi no.
Kudliwa namhlanje la ekhaya.
Sipheka uphuthu nobhontshisi.
Aw! Namhlanje uphuthu futhi.
Hawulungele uyalazwe na usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi uthi ngawe izosiphumelelisa.
Hayi. Soqhubeka siphumelelise sifana mkhululeka. Sayithemba inkosi.
Okay.
Angibheke ukuthi kudliwani.
Bheka ngale kitchen.
Okay.
Ngithathe down mama ngingelutho wangibeka high wangenza umuntu qhubeka kumelelise high ngithathe phansi lapha abantu bethi ngeke ngibe lutho wangibeka phezulu awungahlala namakhosi qhubeka abaphumelelise abangiyaphela kuwe qhubeka phumelelise noma kuthime endleleni abangiyaphela kuwe salwane uke wangi
jalala
wange
bega
uJesu
susala
awuyebo
bega
kube amkosi
usiphume
hawu bathandekayo uke wangi
jalala
ayi wange
bega
mathi sathu swayilo wasimbeka lena
kubeka
umphumelelise
umphumelelise
Jesu smagate smagate sasulu yebo baba ngiyakhe umphumelelise noma kuthi mendleleni mina baba ngikukhele dolo ngiyakhe
Usasefuni
minyango baba
usiphumelelise
More music at gospeljingle.com.